Washington ayaa ka codsatay hoggaamiyasha Yurub inay siiyaan damaanad qaad amni oo ay ku jirto awood military oo laga Ukraine hadii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu heshiis nabadeed la gaaro dhigiisa Ruushka ee Vladimir Putin. Waa arrinka uu wargeyska Guardian ee ka soo baxa Britain uu isku dayo inuu cadeeyo isagoo ka jawaabaya shan su'aalood. Marka hore, maxay u ekaan kartaa awoodda military ee la geynayo Ukraine? Wargeyska ayaa soo xigtay Matthew Sever oo ah agaasimaha sayniska militariga ee macadka Royal United Service Institute, kaasoo sheegaya inay jiraan dhowr heerar oo ciidamo ah oo la geyn karo kadib xabad joojin ka dhacda Ukraine. Marka koowaad waa ciidamo xoog leh oo la geeyo dhulka, kuwaasi oo awood u leh inay la dagaalamaan Ruushku haddii uu mar kale soo galo Ukraine. Waxaa laga yaabaa in ciidamadaasi ay gaaraan 100,000 ilaa 150,000 oo askari, waana cadadka ciidamada uu raadinayo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky. Laakiin iyadoo uu Mareykanku sheegay inuusan wax ciidamo ah ku biirinin safka howlgalkaasi, haddana ma cadda in Yurub ay bixin karto tirooyinkan oo kale. Seval waxa uu aaminsan yahay in bedelka ugu badan ee lagu kalsoonaan karo uu noqon doono 10,000 oo kuutooyin ah oo ka socda Yurub, kuwaasi oo ku sugan qaybo ka mid ah safka hore. Laakiin waxa ay la micno tahay haddii uu Ruushku soo weeraro dariskiisa Ukraine mar kale, ay wadamada Yurub isu soo jeediyaan loolan cusub. Seval ayaa sheegay in ciidankaasi uu ka koobnaan doono inuu ciidamada Ukraine siiyo tababar weyn sidii looga hortagi lahaa khataraha Ruushka, iyadoo ciidamada Yurub ay saldhigyo ka samaysan doonaan Ukraine, waxayna awood u yeelan karaan inay dagaalamaan ama ay taageero bixiyaan xiliyada ay jirto xiisadda military, balse taasi waxa ay bixin doontaa oo keliya caawimaad ku xadidan Ukraine oo wajahaysa ilaa 600,000 oo Raashiyaan ah oo ku jira safka hore, kuwaasi oo si firfircoon uga howlgalaya dhul baaxad leh oo dhererkiisu lagu qiyaasay 600 mayl. Qabiil military ayaa intaa ku daray in loo baahan yahay ciidamada cirka iyo kuwa badda oo lagu taageero mustaqbalka Ukraine. Su'aasha labaad ee la isweydiinaya ayaa ah ma laga yaabaa in ciidamadani ay ka koobnaadaan ciidamo nabad ilaalin ah? Ciidan kasta oo reer Yurub ah oo la geeyay Ukraine uma badnaa inay noqdaan howlgal nabad ilaalin ah. Howlgallada noocan oo kale ah waxa isku dubarida waxa loogu yeero qaramada midoobay. Si kastaba ha ahaatee, waxay u badan tahay in ciidamadaasi hoos yimaadaan nooc ka mid ah taliska Yurub. Arbacadii la soo dhaafay, xogeyaha difaaca Mareykanka Pete Hegseth ayaa sheegay in ciidamadani oo kale aysan dabooli doonin damaanad qaadka ammaanka NATO, taasoo la micno ah in dalalka ka qaybgalaya ay tahay inay isdifaacaan haddii khilaaf cusub uu ka dhex qarxo iyaga iyo Ruushka. Arrinka saddexaad ee la isweydiinayo ayaa noqonaya Yurub ma ka qayb qaadan doontaa howlgalkaasi haddii loo baahdo. Faransiiska ayaa ugu horeeya dalalka taageeraya in ciidamo la geeyo dalka Ukraine, waxaana ku soo xiga dalalka Britain iyo Sweden, balse madaxda dalka Jarmalka ayaa sheegay in ciidamo la geeyo Ukraine ay u baahan tahay in laga fikiro, halka dalka Poland uu meesha ka saaray inuu ciidamo u diro dalka ay dariska yihiin ee Ukraine, taasoo dhabarjab ku ah xukuumadda Kiev. Su'aasha afraad ee la isweydiinayo ayaa ah mowqifka uu Ruushka ka qaadanayo arrinkan. Yoolka ugu weyn ee Ruushka ayaana waxaa ka mid ahaa inuu Ukraine ka hor istaago ku biirista gaashaanbuurta NATO. Ruushka ayaana weli ku taagan hadafkiisii, wuxuuna ka soo horjeedaa in dalkaasi la geeyo ciidamo ka socda dalalka qaaradda Yurub. Qodobka ugu dambeeya ayaa ma jirtaa khatar isku dhac ah oo haatan ka dhexaysa dalalka qaaradda Yurub iyo Ruushka. Maamulka Kremlinka ayaa doonaya in dalalka Yurub laga saaro wada hadallada ay kula jiraan Mareykanka, waxaana muuqata in Ruushku uu doonayo inuusan wax wada hadal la yeelan dalalka qaaradda Yurub oo xifaaltan siyaasadeed kala dhexeeya. Siyaasinta Mareykanka ayaa meesha ka saaray in ciidamo lug ah ay u diraan Ukraine, inkastoo maamulka dalkaasi uu weli Ukraine u fidinayo kaalmada dhanka hawada ah, iyadoo uu dalkaasi ka sameynayo aag duulimaadyada ka caagan oo ay diyaaradaha Mareykanku ka taageeraan ciidamada Ukraine. Taasi oo wax weyn ka bedeli doonta xaaladda Kiev, xaaladda ugu macquulsan ayaa in wadamada Yurub lagu qasbi doono inay bixiyaan damaanad amni oo buuxda oo ku aadan dalka Ukraine, taasoo kor u qaadaysa su'aasha ah ilaa goorme ayay Yurub taageeri doontaa Ukraine. Inkasta oo Britain iyo Faransiisku ay haystaan hub nuclear, haddana marka la eego nuclearka Ruushka uma badna in labadan wadan ay ballan qaadaan inay difaacaan Ukraine. Ruushka ayaa qasaare xoogan kala kulmay dagaalka uu ku galay dalka Ukraine, waxaana ahdaafta uu dagaalkaasi u qaaday ka mid ahaa sidii uu qabsan lahaa qaybo ka mid ah dalka Ukraine, inkastoo uusan hadda diyaar u ahayn dagaal weyn oo uu la galo dalalka qaaradda Yurub. Laakiin maamulka Kremlinka ayaa u arkaa ciidamada reer galbeedka ee loo soo waday Ukraine inay noqon doonaan bartilmaameed sahlan marka loo eego ciidamada gaashaanbuurta NATO.